Mateo 23.
Pambuyo pake Yesu adala mkulandi gulu la antu ojuluka pamodzi ndi ophunzira ake. Adawa uza kuti
aphunzira amalamulo ndi afarisi ali ndi udindo wotanthauzira malamulo a Mose. Nchifukwa chake muzichita ndi kutsata zonse zimeneyo amakuphunzitsani. Komaru musamatsa nzira zimene amachita, pakuti sachita zimene amaphunzitsa. Iwo amamanga katundu wosautsa kunyamula mkusenzetsa anthu, koma iwowo samukhudzako mpang'ono pomwe. Zonse zimene amachita amangozichita kuti anthu awaone. Amadzimangirira timapukusi tikulutikulu tamawa Mulungu pa mphumi ndi pa mkono. Amatalikitsanso mphonje za zovala zawo. Amakonda malo olemekezeka pa mwaphwando ndiponso mipando ya ulemu kwambiri ku nyumba za mapemphero. Amakondanso kuti anthu aziwalonjera mwa ulemu pa misika ndipo kuti aziwatchula aphunzitsi. Koma anoyo anthu asati azikutchulani aphunzitsi, pakuti muli ndi mphunzitsi mmodzi yekha ndipo nonsenu muli pa chibale. Musamatchulanso munthu pansi pano kuti Atate, popeza kuti muli ndi Atate amodzi okha ndiwo Atate anu akumwamba. Anthu asatinso azikutchulani atsogoleri, popeza kuti mtsogoleri wanu ndi mmodzi yekha, ndiye Khristu. Pakati panupa wamkulu akhale mtumiki wanu. Pachoto aliyense wodzikuza adzamchepetsa, ndipo aliyense wodzichepetsa adzamkuza. Muli ndi tsoka ino aphunzitsi amalamulo ndi afarisi, anthu achiphamaso. Mumatseka pa khomo pa ufumu wakumwamba kuti anthu asalowemo, paja inu nomwe simulowamo. Ndipo mumatsekereza amene amafuna kulowamo. Muli ndi tsoka ino aphunzitsi amalamulo ndi afarisi, anthu achiphamaso. Mumagongolera azimayi amasiye kumawadyera chuma chawo, kwinako kumanyengezera kunena mapemphero ataliatali. Chifukwa cha zimenezi Mulungu adzakulangani koposa. Muli ndi tsoka ino aphunzitsi amalamulo ndi afarisi, anthu achiphamaso. Mumayenda maulendo ambiri mbiri pa nyanja ndi pa mtunda, kufunafuna ngakhale munthu mmodzi yekha kuti alembenuke ndi kusanduka ophunzira wanu. Tsono akapezeka, mumamsandutsa woyenera kulangidwa ku gehena koposa inu kawiri. Muli ndi tsoka inu atsogolera akhungu. Inu mumati munthu akalumbira kuti pali nyumba ya Mulungu, lumbiro lona chabe. Koma akalumbira kuti pali chuma cha nyumba ya Mulungu, asunge lumbiro lake. Inu anthu opusa ndi akhungu, chachikulu nchiti chuma chija kapena nyumba imene ikusandutsa chumacho kuti chikhale chopatulika? Mumatinso munthu akalumbira kuti pali guwa la nsembe, lumbiro lona chabe. Koma akalumbira kuti pali choperekedwa pa guwa, asunge lumbiro lake. Anthu akhungu inu, chachikulu nchiti choperekedwa chija kapena guwa la nsembe ilija limene ili kusandutsa choperekedwacho kuti chikhale chopatulika? Tsono ri munthu akalumbira kuti pali guwa la nsembe, walumbiranso pa zonse zimene zili pa guwapo. Akalumbira kuti pali nyumba ya Mulungu, walumbiranso pa zonse zimene zili nyumbamo. Ndipo akalumbira kuti kumambadi, walumbiranso pa mpando wachifumu wa Mulungu, ndiponso pa iye amene amakhala pa mpandopo. Muli ndi tsoka ino aphunzitsi amalamulo ndi afarisi, anthu achiphamaso. Mumapereka chachikhumi cha timbewu tonunkhira ndi cha timbewu tokometsera chakudya, koma simusamala za zikulu zenizeni pa malamulo a Mulungu, monga kuweruza molungama, njira za chifundo ndi kukhala okhulupirika. Mukadenera kuchitadi zimenezi, komabe osasiya zinazo. Inu atsogolera akhungu, mumasuza zakumwa zanu kuti muchotsemo kantchenche, koma mumameza ngamira. Muli ndi tsoka inu aphunzitsi amalamulo ndi afarisi, anthu achiphamaso. Mumatsuka kunja kwa chikho ndi kwa mbale, koma mkati mwake mmodza za ndi nzeru zakuba ndi za umbombo. Afarisi akhungu inu, yambani mwatsuka mkati mwa chikho ndipo kunja kwakenso kudzayera. Muli ndi tsoka inu aphunzitsi amalamulo ndi afarisi, anthu achiphamaso. Muli ngati manda opaka njeresa, amene amaoneka okongola kunja, pamene mkati mwake mmodzaza ndi mafupa anthu akufa ndi zoola zina zili zonse. Inunso muli chimodzimodzi pamaso pa anthu, mumaoneka olungama, pamene mkati mwanu mmodzaza ndi chiphamaso ndi zoyipa zina. mulindi tsoka ino aphunzitsa malamulo ndi afalisi anthu aji pamaso mumakonza bwino mandane neri ndipo mumakongoletsa ziliza za anthu olungama ndiye mumati tikadakhala ndi moyo pa nthawi ya makolo athu ija sibwezife titawapha nawo aneneliwo ayi koma potero mukuvomera nokha kuti ndinu zidzukulu za anthu amene adapha aneneliwo chabwino tsono itsirizeni ntchitoyo imene makolo anu aja adayiyamba njoka inu ana amamba mudzachipewa bwanji chilango cha ku Gehena mvetsetsani tsono ine ndidzakutumizirana aneneri ndiponso anthu anzeru ndi aphunzitsi ena mudzawapha ndi kuwapachika pa mtanda ena mudzawakwapula mnyumba zanu zamapemphero ndipo mudzawazunza pokuwapirikitsa kuchokera ku mudzi wina mpaka ku mudzi wina motero chilango chidzakugwerani chifukwa cha anthu olungama onse amene adaphedwa kuyambira kuphedwa kwa Abele munthu olungama uja mpaka kuphedwa kwa Zakariya mwana wa Barakiya amene mudamuphera mnyumba ya Mulungu pakati pa guwa la nsembe ndi malo opatulika kopambana ndithu ndikunenetsa kuti chilango cha zonsezi chidzawagwera ndithu anthu amakonowa iwe Yerusalemu Yerusalemu umapha aneneri nkuwaponya miyala anthu amene Mulungu amakutumizira nkangati ndakhala ndikufuna kusonkhanitsa anthu ako monga momwe nkhuku imasonkhanitsira napi ake pansi pa mapiko ake iwo nkumakana ndithu nyumba yanu yayikuluyi idzasanduka bwinja ndipo ndikunenetsa kuti simudzandionanso konse mpaka mudzati ngodala amene ali mkudza mdzina la Ambuye.